radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fili dambele to boggi jande ga fandu hala mamadou samasse ko jamnyali sakrabe kedibe tirallaji jawdi latike sababu gollirde kuma taxi itti e golle gollobe unyero e temede tato yimbe syndicat be holliti wide jabnal fi kado anniya majoriji fedde M5RFP mbiyanna na jokkiti leydi ndi talatare hande sukaɓe fedde nde id uddi gollirde furuba kewɗe yewtere meɗen hertande hande na fawi dow mbiyan memana haala parking aji bamako ɗi mbiyat ɗeɗo gollirɗe nde yiyete tatiji ɗi fuufu yo keɓɓal golle sukaɓe hewɓe ɗiɗi goni sembe kabaruji amen hande kikkiɗe talatare nayyi lewru août hitande 2020 bisimilla sakiraɓe ujunero e temɓe tato golloɓe kuma texte ittama e golle gila keñan to segu toon ardiɓe gollirde nde holliti wiide jogade tiɗallaji kalisi yimɓe syndicat holliti wiide jaɓanali kaɗo anniya ndernoɓe dardi golloɓeɓe jokka yaade gollirde nde ñande fuf to kuma texte toon keɗɗana ko heɓen en Mouhamed Cissé dow fositango Oumar Waygalo
wattu joni o tiɗallaji mawɗi goni hakkunde golloɓe ley fedde coma taxe nde kañum laamiɓe wonɓe toon ɓe ko yata golloɓe ujunere e temete toon kañum en joppita altinere tati lewru uttu ndu kamɓe laamiɓe toon ɓe ɓe kolliti wide yoɗo gonga jaati saabi de ñalawma hande tiɗallaji kono ayiri banggal keɓe nokku mabɓe o jogui Issa Sangare goto e laamiɗo fedde noddirta coma taxe nde holliti wide ñalawma hande yo tiɗallaji mawɗi ɓe jogui o wi ɗum waɗi soɓe mbawa ɓamde hono golloɓe wonɓe toon ɓe furu o wi duuɓi ñalawma handen o ndeɗo fedde ana jogui ɗiɗo tiɗallaji kono ayiri banggal koɓe kaani gollirde ɗum e tawede fuu goto e cagontoɗo haqqeji yimɓele golloɓe gonɗo toon holliti wide sa ƴeewi ɗum yatta e sariya no fedde coma taxe nde worri jaati kanko noddirten Abdoulaye Diakité o holliti wiide ɗum wona gonga o wi kamɓe joppita ɓe fur ɓe mbiya ɓe jaɓay ɗum o wi ñande furdu ɓe jaaha toon ɓe jaaha ɓe golla hono ɓe mowiri gollirde no o wi yoppitin gongol ɓe kolli tan wi tan ɓe jaɓanayi ɗum fedde nde ɓe noddirte coma taxe nde holliti wide yo wona yoppitinde ɓe fewi fewi noon noon kanko noddirte Issa Sangare directeur général adjoint o hollitiri wiide gonɗo nokku noddirteɗo segu o wi ñalawma hande o yo wona tippitade ɓeɗo yimɓele o wi ɗiɗo anniyaji ɓe ɓamɓe ɗum eɓe andi ɓen yo kohe galleji du yimɓe gurnata nde golleji ɗi darti fuu gartan ɗum woni koɓe mbiyata chômage temporaire micciteɗen wiide fedde nde ɓe noddirta coma taxe nde ana jogui tiɗallaji mawɗi ila nde ɓe mbino yimɓele woɓɓe golloɓe toon ɓe jaaha retraite ila duuɓi muɗumen jottanoki ɗum woni ko Mouhamed Cissé heɓini studio tamani segu
kala yimɓe ɓeydorode famu dow hejoji sio tamani ne mbawi natorade bembal whatsapp numéro woni 76 62 88 51 via mumo mbuɗu yoɓatake muɗu yo 37 321 majoriji M5RFP na jokkiti le bamako e kedde leydi ndi talatare hande sukaɓe fedde nde uddi gollirde furuba kewɗe ana e majje INPS mairie commune 4 gollirde trésor e ko nandi mun en to sikaso e kaydu nono ka noon fa hande bangal kabaruji ɗi alhaali ɗati ɗi mbiyan e wattu ndungu o na wembi sanne nawtortoɓe ɓe saabi ɗiɗo ɗati na mbiyan na bonani sanne mbiyan mobilaji na sambina accidentaji e halkude ɗum motoji e mobilaji ɗi tawane donc en banque mondial holliti wiide ɗati lobbi na yirwina keɓe leydi keɗana ko heɓen en Oumar Sankari e dow fasitango Oumar Waygalo
lugge mawɗe goni ley ɗati ɗi hitande fuu kalisiji mawɗi jaltinte yalla ɗeɗo lugge ana moƴƴintine wala fuu ko moƴƴina ley hen noon yoga e dogoɓe dow gudoroji ɗi kollitiri wiide wattu joni ɓe kolli metti mabɓe sanne hono lugge ɗe gori dow gudoroji ɗi ɓe mbi laamo kañum hani darade darde muɗum ƴeewa yalla hono hani darnide gudoroji mawɗi ɗiɗo gudoroji du kaybe fa gasa caggal so ɗi kaybama goriyaji du ase ley hen ɗo ndiyammeji ɗe kaani ƴaɓɓirade soɓe gaɗayno tan ɓe keddotede ɓeɓe bonna mobilaji jamare nde non yimɓele dogoɓe dow hemɓe ka kollitiri wiide le on ɗo wattu kamɓe andanɓe no ɗati ɗi gorrinoɓe kollitiri sa ƴeewi gudoroji ɗi e kohe muɗum soɓe darni ɗum yo wattu noon iɗum joguiɗo ɗum haɗata ɓe mbi wakkatiji fuu kammuji ɗi kañe e kamiyoji mawɗe gattoje kaaki fa ƴaɓɓito ɗum latto sababu so gudoroji ɗi ana bona ko yaawi le majjun ɓe mbi ɗum ne wajibi wakkati fuu sina gudoroji ɗi moƴƴintine kanko noddirteɗo Mamadou Nama Keita yo kumniɗo kabaru ɗati ɗi le leydi meɗen ndi o hollitiri sa ƴeewi ɗiɗo ɗati yo wattu heeƴana noon jamare nde jatuni ko rewata hono ko wiya ko wattu one nde yettiki tan gudoroji ɗin juulan so ndiyam tawaman ƴaɓɓiro ɗon heɓan no ƴaɓɓiro micciteɗen wille on ɗo wattu fuu yoga e sukaɓɓe kan gaɗa immadaraji ƴeyal hono kani uddirde ɗeɗo lugge fe so dokkaka fe hunde ɓe kollitiɗi yo hollude ɓenguleydiyankako muɗum lobbo
Lei Bamako do iwde nyamukoro kurani yade kabala fangude sabalbugu edet gote jamarende na metta sane fewde wadinde na gu mwodo ngududo mbien na nguikaji kiwdi na ngade fewde jamarende no anahani lamko be ngada imadraji yalla hinadi kabara mwudu muda isufu ketana kabani an muda isufu maiga edu fashitango Umar Wagole Alisise.
Yimbe lan gombe nokko no dirtere nyama koro kanya sabali bugu ko liti metti mudi en sanne hono guikaaji din gori wakkati fu be mbi yimbe la joy en kaborde kanya jaati gollata di do golleji
le braka
samu gol do yimbe en guika ana wundi beydaade woni yimbe yo gabe tawo e male gallema bi en dokkaabe ko jogi da fu so asalike be mbarati fay kiki da asawar be tinde wonmo do tum yaade suudu police fa haltana police en moto ma ko wujjam le nokko amen toka wujjugol moto ana wada jamma
le berne ngalure de be bi lamon hani fiide do en dabareji sebde kanyu hani daranade denago jamarende
kanan ko be lindi ana hani daranade denago ngalure amen so wana do yimbe ana wonde rafi denago naw le miloji am be de kani faabaade denago yimbe yalla ebe keba wurdele deejer ko min narda gouvernement leni tan woni o darono denago ngalure amen
ko do wadi so dido tidalla janon gonde hebude sembe le leedi meden di fa yotto le ngalure bamako de hono fu hani wadede nyaloma handen o yalla waydi denaw gan buyto le de do ngalure wakande min nodduno lamu kobe wombe le nokko wala fu kobe jabi jaba de min no dido golleji ngori kani landi ko min landi be ko
waka jun o ko parking gaji na kewi sanne bamako do yornoku janginirde cuudi dogotoro e kanyi lumoji gollo njon yu golla nafa sanne dun sukabe bamako hewbe kambar dun no meri bamako holliti huncande hore o do golle o kedana ko pen en Umar Sangari du fastango Umar Waygalu
Alhaji Sise yo goto e tido moto ngaji kanyi e mobilaji le ngalure bamako de o holliti wido o do golla no wonde latata sababu sobe keba li hen kebe mabbe ko hani huncande gal musaddaji mabbe hore dum e tawede fo jogiti dalaji nyaloma hande o dido tidalaji nayiri bangal ko gollobe golle mabbe gollato kewi kanyi fa yotto yo moto ngaji di kanyi e mobilaji di sottaake sanne e nguikaji tagal so nguikaji di iwi hen be do tido moto ngaji ko li tiwi dan jogiti dalaji goddi kasen ko nayiri bangal hebude kalis ciwdo bedo yimbe le didon gota nodire Ali Gindo goda nodire Isa Keita be tido moto ngaji kanyi mobilay do bamako do be kuliti wido wobbe anton garda e kalisi jugumo ni biya ngala mbeccha ben beedele hen du wide en jahan ngara ayitta dum yen kasen be mbidu wobbe anton soni moto mudo en boni e juude ma fi e seeda biya sina muddina kambe ngaddobe don jande mabbe sobe gara be be kuliti metti mabbe sanne non kanko nodirte Umar Agari saw hollitiri wido wi bedo yimbe sa wari teddengal fu ngala nama sudu eri mawdo wondudo bamako do hollitiidi imadrajan wondi e wad len fa moddina parking mawdo le ngalure bamako de fa etasiji du ngatte e mudum kanko noddete Jibril Sidi be komini do kabaru di do golleji le sudu meri bamako do hollitiidi o do projet anale yirwere ngalure bamako de ko banni wad le ko warata ko miccite de wiri tiagal nguika moto ngaji di nguika mobilaji do an heewi sanne le leedi meden di
Federation Ballon Leydi Mali ndi holti wedde ngien championnat leydi ndi fuddi tan nyande noga go leru out waru ndu ngien e wi kambe ardibe ngien federation o dum do water tawe jambarande yamartake e wodi dum batte nyaw covid-19 o denno be bami kado anyas yalla tan pati yimbe rabondira de leedum alhali woni ko kokki kaki cellale kaki ngien e ngien sport kambe yimbe ligue region ngaji di e club ligue 1 e kanya club ngaji roobe kandi an han wad dum an han wad jangu wala jangu ko dum do hokete den denno be jugtoto dum fa nyande o aljumaare warorande
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de Europe
sengare le kabaruji amen na de region ngaji di mbiyanna to kuriton hultama wide chobbu kilo pompeur mbiyanna iwi buudi chapande nay yottade buudi temedere buudi chapande jetti yottade buudi temedere e dum wadi yontere ndedo yontere ndedo so pompe bangal pompeur modo o ngondo do temedere ngabi fa temedere e debbe julabe hulti wide dum do yu batte mbiyanna dum do yu le nuku yu batte dido de dido produji di kebataake le nukuji mabbe di ndenno kambe nototo be kay mbiyanna na metta sanne bangal mudum to buram ton benno suka be ngadi imadara bangal hadde bunandati jamma e iwode e mo wadi ben hakke suka be temedro conseil communal e ngadi dun yalla ben asude fonseji e kanya dun labinde ngalurande be pabe yimbe ben ngadi odo golle e do faba conseil local ben kanya mairie buram bien tibdum timna kabaru di micintina o wiide wattande hakkilo sanne kala ko woni rabon deral bangal bien nyaw kurna virus dum woni nangirde baafe e ko nande mudum dum timinta kabaru jin am hande do e sedde yotra medan wawande